Rimbira nichi jitu mnyu chogora ururu jendo kwa tarur kwawe nichi china niju mutima wawe irakomesa rirambira wegu chogora mwana wanje nana chimwe je nanyuzemo byose nabitambutse mbere yawe nuko nanjye iryo jwi nditega amatwi nkomeza kumva icyo rimbwira naje gusanga ari ijwi ry'imbabazi haleluya Yesu anyitaho
Urugendo witinya Ninjye Uwiteka wabanye na Mose Kandi igicu iramuyobora Ninjye wa wundi wahojeje Hana Amarira arashira maze abona umwana Mu misozi nzazamukana nawe Munambara urwana nzaba ndi hafi Satani gawanyishe zipfe kubwawe Naragukunze, naragukoye Ndagufubitse uzaba amahoro
Sozi we winaniza za kuzamuka nukuruhije ningera mu mpinga iyo hejuru zaririmba indirimbo yo kunesha zagira umurava nk'uwa Yakobo wemeye gukira n'ijoro ryose ashyirwa ruko ahawe umugisha Mana yanje numite uyu munsi Kuko nanje ndifuza ubwiza bwawe Urabagirana kwawe kumbeho Umpereye none n'iteka ryose Aleluya Umugisha wawe
Yeah.